Pose.
Now busy.
Kamata dem, munju dem, kamata dem, peke jen hai. Kyuno kamata.
Kamata dem, munju dem, kamata dem, peke jen hai. Jemeni kamata.
Una uwa
mzemeti.
Toto livonga,
pogna mati.
Baby natamani. Nikubite kama kiki. Sorry niko too straightforward. Sinaga time ya kusleki. Shory only you need a hoa. Sinaga time ya kusleki. Kukuona
ni kama komedi,
yeah. Napokuona usiku lazima mechi.
Wakiet kwangu ni kama komedi.
Kukuwacha ngumu kama mzinga kivuli, yeah. Karibu home na ukikam. Add a little lika tu ya ginger. Leo stingo ni deadly. Utadhani mininja leo sitaki ujinga. Shory tukutane 8 PM. To drive around in a BM. To land home like it to 9 PM. To pick a cinema mpaka 11 PM.
Shuri wakule
hapo kwa DM.
Shuri BM. Shuri.
Shuri.
Shuri BM. Shuri. Nisepe, mana tatizo wewe. Uridhiki ulirikula tamu. Uridhiki ulirikula tamu. Usinune mshamba mapenzi. Kwa ya mapenzi kukwacha siwezi. Kwa komini na mwaga dola. Kiuno chako kena niko mowa. Na kiutani utani ukingusa hani. My love flying.
Kwa komini na mwaga dola.
Kikam, add a little liquor to your ginger. Leo stigo ni deadly. Utadhani mimi ninja vile naipiga.
Shuri tukutane 8 PM. To drive around in a BM.
To land home like it to 9 PM. Tupige cinema mpaka 11 PM.
Shuri wakule
hapo kwa DM.
Shuri BM. Shuri.
Shory,
Shory, BM, Shory.